shankysupplier.com.
Oh yeah,
Yogi Nani,
Buba Music again. You know what it is. Oh yeah, oh yeah, see. If you not to do a see. Oh yeah, see. Kusha wae kutu onaka wapi. Yani see. If you not to do a see. Yani see. Kusha wae kutu onaka wapi.
What?
Wanakisia sisi ujue tuko wengi tunaonja tupenda hata kama utupendi. Si, tuna mambo ya kishenzi tuchagula mtungo demu ya gibendi. Si, usije ukajichanganya kutuletea makuzi. Ujifanye unatujua sana wakati umetuona juzi. We, usije ukajichanganya kutuletea makuzi. Ujifanye unatujua sana wakati umetuona juzi. Yani kwanza sisi hapa tuwezekani ndo maana tumeshinda majaribu ya shetani. Si, maimuna suguyani hatujawahi kupanga na ibili zikichwani. Si, anayetujua nani na kama utujui nyosha mkono tujuani. Yani si, hivi unatujua sisi. Boya si, ushawahi kutuonaga wapi. Si, hivi unatujua sisi. Yani si, ushawahi kutuonaga wapi. Oya sisi huwa tunachoma, tukikosa chakula huwa tunakula kona. Oya, noma iligoma, noma na watu wengi wanalipenda kinoma. Si, watoto wa juzi.
Jogi on the mix.
Gotta give them music.
ShankySupplier.com.